gabar dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa magaalada Minneapolis uga dhawaaqday inay u tartamayso aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Gabadhan oo lagu magacaabo Zeynab Maxamuud Maxamed ayaa haddii la doorto waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah islamarkaana muslim ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolkaasi Minnesota. Wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo Zeynab wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay inay aqalka sanadka u tartanto.
Waxa igu dhalisay inaan aqalkan u tartamo communityga iyo dariskayga aan meesha aan deganahay ba isoo wacaan. Gabartii kursiga haysatay 15 sannadood way retire-gareysay. Markay retire-gareysay oo ka socotayna dadka oo communityga dhan sababtoo ah shaqadan sameeyo way isoo wacaan, waxay rabeen inaan anigu u tartamo oo ayada aan bedelo.
Maxaad u malaynaysaa dadka xaafadaada degan ee deegaankaagu inay ku yidhaahdaan noo tartan, sababtu maxay tahay?
Waxaan u arkay in ay ii arkeen qof xilka qaadi kara, qof shaqada kasoo bixi kara, iyo qof oo ayaga la taagnaan doona oo aan albaabada ku xireen hadhow marka aan galo.
Gabar yar baa tahay, 24 sannad jirtaa dabcan, gabar madow baa tahay, gabar muslinaha tahay, aqalka sanadka ee gobolka Minnesotana taariikhda qof madow ah, gabar madow ah oo haddana muslina, weligeed lagama dooranin. Sajada aad qabto inaad kursigan ku guuleysan karto
waa rajo aad iyo aad weyn, sababtoo ah 15 sannadood marka gabadha hadda haysata la doortay waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo la jiina ahayd. Markii la doortayna ayada 15 sannadood dad u eg oo kale baa kursiyaal kale u tartameen oo badiyaan. Qof gabadh madow ah weligeed lagama dooran, aniga ugu horreyn doona. Gabadh muslima oo xijaaban, aniga ugu horreyn doona. Waxay fureysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn inay igu daydaan oo soo dabaraacaan.
Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan gabadhani waa gabadh aad u daayar, wax kale qaban kartay, siyaasadda horumar aan ka ahayn in kuraasta la iskala kala bedasho badan lagama helo, dhaqaale badan kuma jiro. Dadka qaar inay ku oran karaan weli ma gaarin heerkii aqal sanad oo dadka waaweyn kursiga kuraas looga bartay aanay u tartanto. Dadka aragsidan waa casqabi karaa, maxaad ku leedahay?
Soomaalideennu berigii hore waxaynu dhihi jirnay dadku qofku markuu weynaado buu kursiga u tartamaa, laakiin qofku markuu u tartamo kursiga oo uu badiyo, waxyaalaha policieska ama iyo systemyada oo ay bedelaan dadka yaryar bay effecti garanaysaa. Anigu qof yar waa ahay, already dad baan lasoo shaqeeyey kursiyaal badiyaan, policies baan kasoo shaqeeyey oo pass gareeyey, lobbyist baan noqday state senate-ka, so shaqada waan aqaanaa, waa fahmi karayaa, waana garanayaa siday u kala socoto. Dadka yaryarna aniga igu dayan karaan.
Adigu sidaad sheegtay dad badan baad lasoo shaqeysay. Dadka aan ka xusi karna waxaa kamida Naadiya oo loo doortay St. Louisburg golaha deegaanka, Cumar Faatax oo aqalka sanadka haddaad waa tartamayso isna loogu toortay, dadka goobjooga oo ayaan kamid ah inaad kambiyadaas ama ololayaashaas aad kasoo shaqeysay, waa maxay waxyaabaha saldhigga u ah ama aad ku duuleyso aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato?
Yeah, horta districtgeyga waxa weeyaan waa mostly families. Waxaan ugu badan cadaan, waxaa ugu badnaatee meelaha oo gaps-ka ay ku jiraan waxa weeyaan healthcare-ka, so systems-ka healthcare-ka inaan ka shaqeeyo oo make sure gareeyo dadka oo na Soomaalida bas, laakiin qof kasta oo district-ga degan inuu healthcare heli karo oo aanay healthcare-ka uun shaqadiisa ku xirnaan karin. Sababtoo ah qofka hadda ka pandemic markuu bilowday, dadka shaqooyinkii way ka tageen ama shaqooyinkii way fasaxeen, markay fasaxeen healthcare-kii wuu ka dhamaaday. Sidaas ma aha qof bini'aadan inuu u noolaado. Tan kale waxa weeyaan dumar madow ah weligood lama dooran. Dumarka madowga ah Minnesota healthcare systemka ayaga ku safar gareeya, especially Soomaalida dumarka ah. Qof u taagan oo dareemaya xanuunkaas ma jiro, laakiin ani haddaan galo waan u dagaalami doonaa, waana ka shaqayn doonaa. Tan kalena waxay tahay economics-ka, dadka shaqooyinka way ka yaraadeen ama way ka tageen, kuwii helayana ma rabaan inay dib ugu laabtaan, because dadku waxay fahmeen inay dawladdu ay samayn karto unemployment. Unemployment-iga weligood way samayn kari jireen, laakiin sanadkan waxayna idna tustay in ay u samayn karaan siduu qofku noloshiisa ugu noolaado oo uuna ugu laaban shaqo conditions oo private companies ay ku abuse garanayaan. Waxaynu u baahanahay in government-igu taas ay sii wado, laakiin ay equitably ku soo wado. ekelu waxa ka wada dadka madawga ah Soomaalida cadaanka cidda tahay in fair ahaan ama xaq ahaan la idii kala siiyo aan dadka qaar loo badin
waxa laga yaabaa dad badan markay maqlaan markii uu reesay gabar madawba loo dooranayo inay aqalada isku qaldi karaan aqalkeenu ka hadlayno waa aqalka sare ee gobolka Minnesota dabcan ka hoose gabar Soomaaliyeed oo la doortay ayaa ku jirta waxaan rajaynayaa dad fara badan ay sida u fahmi doonaan adigu ka Zeynab ahaan halkan miyaad ku dhalatay
anigoo yar baan imi waxaan imi maantana anigoo 7 jira
taasina waxa ay ahayd Zeynab Maxamuud Maxamed oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota waxaana u warramaysay wariyaha VOA Maxamuud Mascade